uNehemiya isahluko 12 verse 1. Nampa abaphristi namaLevi abakhuphuka noZerubabele indodana kaSheyalithiyeli noJeshua, oSeraya noJeremiya noEzra. Verse 2. NoAmariya noMaluki noHatushi. Verse 3. NoShekaniya noRehumi noMeremoti. Verse 4. NoIto noGinetoyi noAbhiya. Verse 5. NoMijamini noMahadiya noBilika. Verse 6. NoShemaya noJoyaribi noJedaya. Verse 7. NoSalu noAmoki noHilikiya noJedaya. Laba beyizinhloko zabaphristi nezabafowabo emhleni kaJeshua. Verse 8. AmaLevi ngoJeshua noBinui noKadimiyeli noSherebiya noJuda noMathaniya owayephethe kubonga yena nabafowabo. Verse 9. NoBakibukiya noUno abafowabo bemalungana nabo ngezigaba. Verse 10. UJeshua wazala uJoyakimi, uJoyakimi wazala uEliyashibi, uEliyashibi wazala uJoyada. Verse 11. UJoyada wazala uJonathani, uJonathani wazala uJaduwa. Verse 12. Emihleni kaJoyakimi izinhloko zawuyise babaphristi zazilezi: ekaSerayi nguMeraya, ekaJeremiya nguHananiya. Verse 13. EkaEza nguMeshulamu, eka-Amariya nguJehohanani. Verse 14. EkaMaluki nguJonathani, ekaShebaniya nguJosefa. Verse 15. EkaHarimi nguAdina, ekaMerayoti nguHelekayi. Verse 16. EkaIto nguZakhariya, ekaGenethoni nguMeshulamu. Verse 17. EkaAbhiya nguZikiri, ekaMiniyamini, ekaMohadiya kuPhilitayi. Verse 18. EkaBilika uShamua, ekaShemaya uJohanathani. Verse 19. EkaJoyaribi kuMathenayi, ekaJedaya kuUzi. Verse 20. EkaSalayi kuKhalayi, ekaAmoki kuEbere. Verse 21. EkaHilikiya kuHashabiya, ekaJedaya kuNethaneli. Verse 22. AmaLevi abhalwa emihleni ka-Eliyashibi, noJoyada, noJohanani, noJaduwa njengezinhloko zawoyise kanye nabaphristi ekubuseni kukaDariyu umPheresiya. Verse 23. Izinhloko zawoyise babantwana bakaLevi zalotshwa encwadini yezindaba zemihla ngemihla kwaze kwaba semihleni kaJohanani indodana ka-Eliyashibi. Verse 24. Izinhloko zamaLevi nazi: uHashabiya noSherebiya noJeshua indodana kaKadimiyeli kanye nabafowabo malungana nabo ukuba badumise babonge njengemiyalo kaDavide umuntu kaNkulunkulu isigaba malungana nesigaba. Verse 25. OMathaniya noBakibukiya noObadiya noMeshulamu noThalimoni noAkubi babengabalindisango belinda izindlu zokubekelela ngasimasangweni. Verse 26. Labo babekhona emihleni kaJoyakimi indodana kaJeshua kaJosadake nasemhleni kaNehemiya umbusi noEzra umbhali. Verse 27. Ekuhlanjululweni kogange lwaseJerusalema bafuna amaLevi ezindaweni zawo zonke ukuba ayiswe eJerusalema ukwenza ukuhlambulula ngokuthokoza nangokubonga nangokuhlabelela ngamasimbali nangezigubhu nangamahabhu. Verse 28. Abantwana babahlabeleli babuthana bevela ethafeni lalizungeza eJerusalema nasemzaneni yamaLevi. Verse 29. NaseBhethi Giligali nasemasimini aseGeba nase-Azimaveti ngokuba babezakhele imizana nxa zonke zeJerusalema. Verse 30. AbaPhristi namaLevi base bezihlambulula, bahlambulula nabantu namasango nogange. Verse 31. Ngase ngikhuphulela ogangeni izikhulu zakwaJuda, ngabeka izigaba ezimbili ezinkulu ezabongayo zahlaba ihele esinye sahamba ngosokunene ogangeni saya ngasesangweni lomquba. Verse 32. Emva kwaso kwahamba uHoshaya nengxenye ezikhulu zakwaJuda. Verse 33. No-Azariya no-Ezra noMeshulamu. Verse 34. NoJuda noBenjamini noShemaya noJeremiya. Verse 35. Kanye namadodana athile abaphristi ephethe amacilongo uZakariya kaJonathani kaShemaya kaMathaniya kaMikhaya kaZakuri kaAsafa. Verse 36. Nabafowabo oShemaya noAzayeli noMilalayi noGilalayi noMahayi noNethaneli noJuda noHanani bephethe izinto zokubethwa zikaDavide umuntu kaNkulunkulu. U-Ezra umbhali wayengaphambi kwabo. Verse 37. Ngasesangweni lomthombo malungana nabo bakhuphuka ngezikhwelo zomuzi kaDavide ezikhweleni zoganga ngasenhla kwendlu kaDavide kwazi kwaba sesangweni lamanzi. Verse 38. Esinye isigaba sayo ngakwesokhohlo imihla ngisilandela kanye nengxenye yabantu ogangeni ngasenhla komboshongo wezithando kwazi kwaba sogangeni olubanzi. Verse 39. Nangenhla kwesango lakwa-Efrayimi nasesangweni elidala nasesangweni lezinhlanzi nasemboshongweni kaHananeli nasemboshongweni kaHameya kwazi kwaba sesangweni lezimvu bema esangweni letilongo. Verse 40. Zasezima lezo sigaba zombili zababunga endlini kaNkulunkulu kanye nami nengxenye yababusi inami. Verse 41. Nabaphristi o-Eliyakimi noMahaseya noMiniyamini noMikhaya noElihohenayi noZakhariya noHananiya bephethe amacilongo. Verse 42. NoMahaseya noShemaya noEliyazare noUzi noJehohanani noMalikhiya noElamu noEzeri abahlebeleli bahlabelela ngokuzwakalisayo benoJizrahiya umbonisi wabo. Verse 43. Banikela ngemhlatshelo emkhulu ngalolo suku bethokoza ngokuba uNkulunkulu wayebathokozisile ngentokozo enkulu. Nabesifazane nabantwana bathokoza kwezwakala kude ukuthokoza kweJerusalema. Verse 44. Ngalolo suku amisa amadoda ukuba babe ngabaphathi bamakamelo engcebo, nabemnikelo okuphakanyiswa, nabolibo, nabokweshuma ukuba baqoqele kuwo njengamasimu emizi zabelo ezinqunyelwa abaphristi namalevi ngomthetho. Ngokuba uJuda wathokoza ngabaphristi namalevi asebebekiwe. Verse 45. Bagcina imfanelo kaNkulunkulu wabo nemfanelo yokuhlambulula kanye nabahlabeleli babalindisango njengemiyalo kaDavide noSolomoni indodana yakhe. Verse 46. Ngokuba nasemhleni kaDavide neka-Asafa kwasendulo kwakukhona abaholi babahlabeleli kanye nezihlabelelo zokudumisa nezokubonga uNkulunkulu. Verse 47. Wonke u-Israyeli wayesenika emihleni kaZerubabeli nasemihleni kaNehemiya abahlabeleli nabalindisango izabelo njengokufunekayo imihla ngemihla, bakungcwelisela amalevi namalevi akungcwelisela amadodana ka-Aaron.